I love you, mama. I need you, mama.
Fing the beat.
Mapenzi ni yale yale, na mimi ni yule yule. Jaburu na ni uma, mudomo ni musika. Mwanaume na jifunza, ila moyo na ni uma. Alinambia yeye cheza, kumbe chungu wamekula. Mapenzi ya nantesa, kisa kake kachula. Oh no 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 no,
I love you mama.
Oh no no, oh no 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 no,
I need you mama.
Ine ne 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 ne,
I love you mama.
Oh no no, oh no 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 no, kutwale mama oli murunji wange
kwa garanyo,
oli murunji wange
kwa garanyo.
Nikikona na pango mizaji mtamu kasali, wagana penda utani nikutanie. Japuru nani uma, mudomo ni muziba. Mwanaume na jifunza, ila moyo na niuma. Alinambia yeye cheza, kumechungu wa mekula. Mapenzi ya nantesa, kisa kake kachula.